Stereo Rimba, producer G,
Jeez, Music Dutch.
My way go national, polytechnic, kivutio cha taifa letu. Miaka nenda miaka rudi, umekuwa karakana ya watu, tajiriba wamepata sihaba, sifa zako zinatambulika. Miaka nenda miaka rudi, umekuwa karakana ya watu, tajiriba wamepata sihaba, sifa zako zinatambulika. Mawego National Polytechnic, kivutio cha taifa letu. Mwanga imara wa Homa Bay, chuo anuwai cha kifahari. Taifa letu, mwanga imara wa Homa Bay, chuo anuwai cha kifahari. Masomo mengi na kazi nyingi, wahadhiri nao wanachapa kazi. Daktari Abuto PhD, hongera sana kwa uongozi bora. Masomo mengi na kazi nyingi, wahadhiri nao wanachapa kazi. Daktari Abuto PhD, hongera sana kwa uongozi bora. Mawego National Polytechnic, kivutio cha taifa letu. Mwanga imara wa Homa Bay, chuo anuwai cha kifahari. Mawego National Polytechnic, kivutio cha taifa letu. Mwanga imara wa Homa Bay, chuo anuwai cha kifahari. Technology, engineering, social work, secretarial, agriculture, energy, electricity, survey, masonry, tailoring, athletics, driving, mechanics, food and beverage. Kozi nyingi, taluma nyingi. Dr. Buto, Madam Lea Otieno, Mr. Robert Omondi, Madam Dorothy Otunge, Mr. Gripa Onguka, Mr. Wanzala, Mr. Kazungu, Mr. Omondi Cypria, Mr. Lam, Emmanuel Okello, Omweri Job, Ward Kisi, Osoti Brian, Scovio Dongo, Original Shington, Awol Lydia Kunga, Berry Muga, Derek Titus Maganga, Eric Obonyo, Ward Kandaria, Muheshimiwa Lilian Gogo, Dr. Eve Obara, Muheshimiwa Upondo Kaluma, PS Raymond Omolo, Ulinzi wa Mawego, mikononi mwako. Mano Dalau, Mano Pacho, Arita Kwema Kanyo, ni elueti ongondo were ingi andani Sophie Miller Governor Gladys Wanga Malo Gwengi Tia Tia Adipo Kwome Tia Tia Tomo Dege Tia Tia Tingma Wego Malo Tingma Wego Malo Tunapaju Mawego Twapaju Tingma Wego Malo Tingma Wego Malo Tunapaju Mawego Twapaju CPA Alex Kazungu Architect William Mathembo Dr. Jared Obuya Miss Lucy Murira Mr. Vincent Asewe Madam Grace Nyagaya Mr. Julius Orori Mr. Hanson Gishana Hanson Mwita Tessa Kinyi Arthur Dixon Were Clifford Cedric Manyanki Leslie Burrus Colin Somondi Esther Amolo Pito Pio Isa Goro Mr. Mayodi Mr. Robert Gaya Mayodi Stano Stano Stalo Nakama Ipo Siku Francie D Francie D E Kawondi Denzel Bruce Otada Yai Aaron Felix Felix Oguru Youth President Youth President Oh 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 Wendy Immaculate Nyar Karachonyo Salimia Lucy Beryl Okoa Effie Lydia Oh 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 Scovia J Scovia Dongo Chapa kazi, fanya kazi, tunakuamini. Oh oh oh, oh 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 oh. Ward Maggie, Ward Johnny, Baba Junior, Baba Flozi, Chuoromi, Ward Nyaka, Jerry Arimba. Imba imba ah Osiep GRD Osiep Godi Ayaye Aero Ute Asante ni sana